Saturday, right?
So kishamba, watasubiri ikisanda. Wambie watu wangu shakubali ngoma zito. Riziki kaipo basi ipo. Maisha tunawishi mapito. Niko real, siwezi saliti hip hop. Fanya mziki kwa ajili ya mapipo. Baka hapo mshan soma eka pito. Recognito, finito. Ni overstand, usi ni understand. Sio mwisho wa movie, the last stand. Ndo kwanza na anza, jipanga zaidi ya band. Bang, 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 bang. Delivery perfect, timing perfect, diction perfect, mwenyesi ko perfect. Pambanaji, mziki ndo asset. Na bebo na talent, pull strings are perfect. Lockdown market, ha. Kule, mbali sana target. Yule, mwache kwenye bracket. Dude, limekama la yake. Oh yeah, acha modu wake. Show ya kibabe, sifanyi show za mapet. Show kubwa, from Lucas kwenye casket.
Ikishamba, watasubiri ikisanda. Ikishuka inapanda, zike kuma zinajamba. Tumetanda, ikishamba, zike kuma zinajamba. Watasubiri ikisanda, ikishuka inapanda.
Wambia wezu ya mashab. Bili andiko kufupi na deserve. Time nimesave. Siwezi sema ujanja. Blessing toke above. Na show love. Machizo wa kweli na hard. Rag to riches. Riches to rags. Waza design gani. Ijazo na for bag. Vijana wa kileo. Iwazia swag. Kudari nisha kuwa babu. Seki mlege kivyo. Alil sag. Meditation vibe. Style rubber dab. Stack it up. Na mamilo tumejiachia kwa bathtub. With na grabber. Vinyo na ula. Kwa mbali, ngoma za kiarbab. Ndo zangu squeeze, siendage club. Dexter kwa lab, ongeza uzito ya formula ya kurab. Mzuka mbaya, Al-Shabaab. Basira na investor, land wa megrab. Kawambie na grudge, kwenye haki na stand. Na wapangia sabotage. Kule, mbali sana target. Yule, mwache kwenye bracket. Dude, limekama la yake. Oh yeah, acha modu wake. Show ya kibabe, sifanyi show za mapet. Show kubwa, from Lucas kwenye casket.
So kishamba, watasubiri ikisanda. Ikishuka inapanda, zikivuma zinajamba. Tumetanda, so kishamba, zikivuma zinajamba. Watasubiri ikisanda, ikishuka inapanda.
Sana target. Oh, oh, oh. Dude limekama la yake. Oh, oh, oh. Show ya kibabe, sifanyi show za mapet.
Oh, oh, oh. Yeah. Oh, oh, oh. Siki shamba, watasubiri ikisanda. Ikishuka inapanda, ziki vuma zinajamba. Tumetanda, siki shamba. Watasubiri ikisanda.